I'm very disappointed for the act that happened last night. I can't believe that my husband is no more, and I'm seeking justice for him. He didn't deserve to be shot. Justice for my husband.
Ni kijana mdogo, ameajili watu wengi, na from jana saa tano na nusu. Hatujawahi ona, either ni senator, mbunge, ama nani kwa hii Karatina Town, akielezea mambo ya huyo askari, na mambo ya George mwenye aliuawa jana usiku. We need justice.
Sisi hakuna kitu walikuwa naulizana. Kunaulizana, kuna mambo ya kuua mtu na kuulizana kweli? Kuna mambo ya kuulizana na mtu ya kuua mtu? Ha? Sasa ile kitu tunataka sisi ni haki. Tunataka haki ya George. Huyo askari alikuwa mlevi.